Chop one, new value. Winna hina, wendo hina. Winna hina, wendo hina.
Jiggy jiggy,
Deza deza hila, na tena ena hina. Na panya mami uchiza, kime tandan de mae. Albata ke wasina, kan panya mini singa. Mekizo mami uchiza. The impulse I find that begu kisha utapata unachotaka. Tana tanga tanga kisho kwe matanga. Sick past the kingdom, mengino tongezewa kama sosa. Kani afya utanona, kani mali utaosa. Utabaki ukilia, kushoto kulia. Ziti kuinuliwa, utaditimia. Wakisaka jiza, mjule, mungu satiza. Network iza, bando zinakwisha. Wana follow soaps, opera, waganga toka Zanzibar. Kiyoko, Jehova ule wanyonyi amelala hawaoni. Wangu ni jalali bila ye kuna ngori.
Na zida hila, na tena ena hinya. Na panya mami uchiza, kime tandande mae. Alipata kiwa sina, na panya mini singa. Nikizo mami uchiza, kime tandande mae. Na zida hila, na tena ena hinya. Na panya mami uchiza, kime tandande mae. Alipata kiwa sina, na panya mini singa.
Jesus Dania ring is my ring leader. Niko seka ya my winners, may your will be done. Hata na ichikitambi nita sipo seme well done. Wape mo masan, keep on going nice one. Hata nga wasina voice so soft. Kama three songs ya ku sing song. Mini rapper nepe beat kama gift, I'm a rapid. Mina dua akonami by my side. Kama rap kwa masai. Na masai mina dua hata waini tupa kama kukwa yego. Heyo, don't let go. Yendo hila vidi mapepo. Shetani akija kama K1. Napuata noka K.O.
Napuata noka K.O. Zita hila.